tukuba bino bakuba biri ekwese bali mu kamari muguna omwaka ndese waka eno vaibumbyaka busta chaka yo sajusa okukola ebinyumira ng'okuba ekikumbo siba kukaviri tonkema okwogera ebitasana kuwe mule gwanga boy sikiriza tononoze ebyo byotalabanga tisirina sente zendya za nyoko nakukyawa olw'ebikolwa byo kyenkugamba gwe ex sajusa 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 olw'ye yankyawa sajusa sajusa okukola ebinyumira sajusa sajusa wembanga nkusinga kwekanyakola tovola baga sibyenkyusa sajusa sajusa olw'ye yankyawa sajusa sajusa okukola ebinyumira sajusa sajusa wembanga nkusinga kwekanyakola tovola baga sibyenkyusa yo sajusa okukola ebinyumira ng'okuba ekikumba eva n'enyirira sajusa okusiba ku kaviri byebimu ku byekola ebinyumira kale mwogera ebingi okutali purufu temumanyi kikyamu na kituufu kale mulina emitima emikyafu munambo owasa kamba buse olaba yalazi nkuba nga ndize katolo wenaawasa mwana n'abeera ntya omutwe musiru obusiru bwadda mu kifuba ne busaasaana nobuto busiru fwe twazanyanga era bwe tuyimba yo kweka nkukwekule n'omusika omukira omukira olina ku sente oli omukira yo kati ex yejjusa yandeka sirinaamu kati nevuga n'obuwala bwantamu obusaba za iphone mwalimyewa gwoli eyo neegomba olw'okuba nnyirira totya kiŋŋambe kikozesa fyuta girira bunyirizi naawe era nengera nnyirira kyova olaba nga sejjusa 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 olw'ye yankyawa sejjusa sejjusa okukola ebinyumira sejjusa sejjusa wembanga nkusinga kwekanyakola kyova olaba nga sibyejjusa wabula sizo tuddemu en'eŋŋoma bagizina abasoga n'abasama ne be tusinze balibo ikibaluma tebabitegeera bamanyi kwasama tumbiza sawundi firinga ebiiti ntuse mu bbaala nyimiridde wakati ebyana byanyiga bisinalya ku mugaati ba ex betusanga tunyumirwa mu naiti kadashi tatama ng'ayingidde ekibaala ebyana bikwatako na bizina empere zinazina boyzina empere yerutaaya teyejjusa ebyada yagala kabuzi mu kafunda ng'ateeseemu muziki munda sumatikisige nga taddemu ennusu busitanze ndi mukwata maike ani alina embuzi tumuweemu ente buguna omwaka twakolamu tebolaba buli kadde tubawamu tetweweemu sejjusa sejjusa olw'ye yankyawa sejjusa sejjusa okukola ebinyumira sejjusa sejjusa wembanga nkusinga kwekanyakola tovola baga sibyejjusa sejjusa sejjusa olw'ye yankyawa sejjusa sejjusa okukola ebinyumira sejjusa sejjusa wembanga nkusinga kwekanyakola tovola baga sibyejjusa yo muguna mwaka tetwejjusa sizoni ku ŋŋoma teyejjusa omuyindi tangwa tiyejjusa ayezena tyejjusa nize smart boy muguna omwaka music big up kabanga voice ne sizo ku ŋŋoma kikuba